tupalong ko na child si
This one's a banger.
Diddy for that. Diddy for that. Diddy for that. Diddy for that.
Moose.
Diddy for that.
Ibibibio.
Diddy for that. Diddy for that.
Usiponipigia sitakupigia titi for that
titi for that
ukinikandia ninakutimbia titi for that
titi for that
ukinizingua ninakuzingua titi for that
titi for that
na ukimwaga bia utailipia titi for that
titi for that stress for what njoni tupati kwani shingapi titi for that stress for what njoni tupati kwani shingapi
Ukinichukia ninakuchukia titi for that titi for that ukinivimbia ninakuvimbia titi for that titi for that usiponicheki sitokucheki titi for that
titi for that
ukinichiti ninakuchiti
titi for that 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 ewe na ewe titi for that
ayewo
titi for that
Bora kama mna fosi wan Sia tuna mambosi ban Umeweka misusi nyam Sia tuna mambosi ban Bora kama mna fosi wan Sia tuna mambosi ban Umeweka misusi nyam Sia tuna mambosi ban
Waone si unabucheza na moshi Waone si unabucheza na moshi Ewena Waone si unabucheza na moshi Waone si unabucheza na moshi Mimoshi, mimoshi mzee Moshi, mimoshi mzee Siga, moshi, shisha Moshi, mimoshi, mimoshi mzee Moshi, mimoshi mzee Siga, moshi, shisha